Blog Talk Radio.
Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it. Sing out. Let it rain. Let it rain. Open up the gates of heaven. Let it rain.
Let it rain.
Let it rain. Open up the gates of heaven.
Come on.
Power.
Hallelujah. We are live. This is the Prophecy at the Midnight Hour. We're broadcasting out of Rockville, Maryland, a suburb of our nation's capital, Washington, D.C., the capital of the United States of America. We welcome back all of the precious listeners throughout the United States as well as the globe, everyone foraging for the word of the Lord in the archives as well. And we thank the Lord for the opportunity to share the message. This is from the bond servant of the Lord, the mighty prophet of the Lord, Dr. David Awar. This evening's segment is very timely. And don't we know the Lord is always on time? This is the day of the Lord. The message of the Lord is the day of the Lord by the mighty prophet. What the church needs to know, the conversation of the Lord between the Lord and the church at this very hour. And we can see the signs everywhere, from the white horse of deception, the red horse of war, the black horse of famine and financial collapse. And now for the grand finale, we see working in synergy and together the pale horse, everything from plague to famine, distress, disease, and of course running headline news today, October 8th, 2014, is Ebola in the United States of America. This evening's segment, we have in the studio by phone Pastor Jose Bobadilla from the California altar, as well as Pastor Raymond Ruffel from the Maryland altar. And I'd like to go out to California. Pastor Jose, what has the Lord put on your heart for this evening's segment, the Day of the Lord? Pastor Jose.
Amen. Amen, Pastor Lou. Shalom, and shalom to Pastor Raymond. And shalom to all the precious saints that are tuned in, listening live to the broadcast of the Lord, and tuned in to hear the message of the Lord given to his mighty prophet, Dr. David Edward Orr. And precious saints, don't we know the signs throughout the globe? And time we heard the prophecy of the incurable diseases, and we are seeing those prophecies being fulfilled now in real time, precious saints, with the Ebola outbreak that now has touched America and is still spreading like wildfire, and very fearful sights what the manifestations of this illness is and has done to people. We bless the Lord so much, precious saints, and am so humbled to be able to come here and to share the message of the Lord as a witness to this magnificent revival, precious saints. And I thank the Lord, I bless the Lord so much for allowing me to be part of this revival, precious saints. And how powerful this revival is, as we have seen, we here are witnesses of seeing the magnitude of this revival in Kenya. And we have seen millions, precious saints, millions of people gathered in one place receiving the Lord. Receiving the Lord, precious saints. And not $1 was handed out. No hats were passed around collect for collections. There was no entry fees at the door, at the gate. This was free. This was the message and meeting of the Lord. This is the revival, the end time revival, precious saints. These are the signs that are being done, that are showing the Messiah is coming. And the Messiah is so close to coming, precious saints. As we continue to hear that time is over, time is over. The four horsemen have been released. We have heard that and we have seen the manifestations of that. We are seeing them now with these illnesses, the pale horse. And we know the pale horse is pale because he's sickly. Disease is happening for that reason, for the sins of man. The Messiah is coming, precious saints. I want to read from the word of the Lord.
Amen.
From the book of Romans, chapter 13, or the letter to the Romans, chapter 13, verses 11 to 14. Romans 13, 11 to 14. The day is near, precious saints. Starting at verse 11. And do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently, as in the daytime, not in carousing and drunkenness, and in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Precious saints, these are the days. This is the hour to separate from the world completely, to cry out to the Lord, to cry out to the mighty Holy Spirit, precious saints. The precious and mighty Holy Spirit is here, and he will help us. He is helping us, and he is the only way that we will enter. He is the only way that leads us on the highway of holiness and maintains us on that highway. Because we know that there are many distractions, many detours, many voices, many so-called prophets, many false prophets, many false apostles. And I'm going to say this again, precious saints. Here in America, there are no prophets.
Amen.
There are no apostles, precious saints. We are hearing the voice of the Lord clearly through his mighty end-time servant, Dr. David Edward Orr. Very clearly, precious saints, we are hearing the voice of the Lord and the message that prepares the bride, because this is the message that fills up our jars of oil, of clear oil, precious saints. Thank you, Pastor Lou.
Amen and amen. Thank you, Pastor Jose. Just two verses to share, and we'll head out to Pastor Raymond Ruffel of Maryland Altar in a moment. Just two verses, precious listeners. This is Ezekiel chapter 7, verse 19. They shall cast their silver in the streets, and their gold shall be removed. Ezekiel chapter 7, verse 19. Their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the wrath of the Lord. They shall not satisfy their souls, neither fill their bowels, because it is the stumbling block of their iniquity. That's Ezekiel chapter 7, verse 19. One more verse. This is from Zephaniah chapter 1. Zephaniah chapter 1, verse 18. Neither their silver nor their gold will be able to save them on the day of the Lord's wrath. In the fire of his jealousy, the whole earth will be consumed. For he will make a sudden end of all who live on the earth. That's Zephaniah chapter 1, verse 18. Also, Ezekiel chapter 7, verse 19. The mighty prophet will share more out of Amos chapter 5 and Isaiah 44. Please do get a capture device and write these scriptures down, as well as the book of Revelation. One question for the precious listeners: if gold and silver are worthless on the day of the Lord, why do we see nothing but the preaching of money and prosperity in the things of this world? How could we got to such a point where we think the Lord judges holiness on a curve? How could the church in the United States collapse to such a level that she equates prosperity with blessedness, when the word of the Lord is clear? Revelation chapter 19, blessed are those that are invited to the wedding supper of the Lamb. That's Revelation chapter 19. That's how the Lord defines blessing. How could we have fallen so far when the scripture is so clear that silver and gold and all the things that the church is stockpiling is absolutely worthless? The day of the Lord is at hand, and we're stockpiling hay, straw, and stubble in the church. More scriptures from the mighty prophet that he will share, and also the message of the Lord, which is the day of the Lord, and we see all the signs around us. Also, by phone, we have Pastor Raymond Ruffel, Maryland Altar. And Pastor Raymond, you'll have the last word this evening before we get into the message of the Lord. What's the Lord placed on your heart for this evening segment, Pastor Raymond?
Amen.
Amen.
Shalom, Pastor Lou and Pastor Jose and everybody listening.
Shalom.
Well, today I just wanted to point out one scripture before we get started, which is Lamentations 3, 37 on down. I'm not really going to read it. It's just telling you who can speak and have it happen if the Lord has not decreed it. Is it not from the mouth of the Lord that pretty much calamities, bad things, and good things come from? And now we have a prophet in our midst that's speaking things and having it happen almost like instantly and exactly how he decrees it. And God is just telling you the words that he speaks are not his, but that of God. And there's just something for us to take heed of. And if you continue reading that Lamentations 3:37 on down, it tells you why should the living get angry when being punished by God. And other, you should reconsider your actions and see that you sinned and did not live righteously, and then you should turn to the Lord and stop being rebellious. And I just hope these warning signs that we're seeing would turn our hearts back to God rather than harden our hearts, because on the day when you hear the Holy Spirit, you shouldn't harden your hearts. That's all I have to say today, Pastor.
Amen. Amen. Thank you. Amen. Pastor Raymond Ruffel of the Maryland Altar. Again, precious listeners, do get your capture devices out for the scripture references. You will hear Amos 5, Zephaniah 1, Ezekiel 7, the mighty Joel 2:28-32 scriptures, Revelation chapter 1, Isaiah, Romans as well. You will get repeat as from what Pastor Jose of the California Altar shared, as well as Jeremiah 10. These are very, very powerful scriptures, and you'll see a consistent theme that the Lord has woven in the word of the Lord. Now we're going to hear from his mighty prophet as she shares the secrets from the kingdom of God. This is the day of the Lord by the mighty prophet, Dr. David Andrews.
What a mighty day today. Hosanna, Hosanna, Hosanna. May the Lord bless you.
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bwana na awabariki.
I'm going to teach on the second coming of Christ Jesus.
Naenda kufunza kuhusu kuja kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
The Lord talked to me and I asked him, Lord, what should I teach them?
Bwana alinena pamoja nami, nami nikamuuliza Bwana, niwafundishe nini?
Then he said,
na akasema,
teach them about my second coming.
Wafundishe kuhusu kuja kwangu kwa pili.
And I will start by reading from the scriptures in the Bible.
Na nitaanza kwa kusoma toka kwenye maandishi katika Biblia.
The most important day.
Siku ya muhimu kabisa.
That we have all been waiting for.
Ambayo sote tumekuwa tukiingojea.
Heaven and earth is waiting for this day.
Mbingu na inji yangojea siku hii.
The day of the Lord.
Siku ya Bwana.
And today we will get very deep.
Na leo tutaingia kilindini kabisa.
The second coming of the Lord. That's a very important teaching I'll give today.
Kuja kwa pili kwa Bwana. Hayo ni mafundisho ya muhimu kabisa ambayo nitayafundisha leo.
That is a very precious day.
Hiyo ni siku ya dhamani kabisa.
That is the day heaven and earth is waiting for.
Hiyo ndiyo siku ambayo mbingu na inji viangojea.
That is the most important day. That's the day you have been preparing for since you were born.
Hiyo ni siku ya muhimu kabisa. Hiyo ndiyo siku ambayo umekuwa unajiandaa kwayo tangu ulipozaliwa.
Until wherever you're going to right now.
Hadi kule unakoelekea sasa hivi.
The day of the Lord.
Siku ya Bwana.
The day of the Lord will signify the following.
Siku ya Bwana itaashiria yafuatayo.
The day of the Lord.
Siku ya Bwana.
Is the day when the glory of God will come down on earth.
Ni siku ambayo utukufu wa Bwana utashuka chini duniani.
And all mankind together will see it.
Na kila mwanadamu pamoja atauona.
That is one of the significances of the day.
Hilo ndilo tukio moja la hiyo siku.
The day of the Lord.
Siku ya Bwana.
Is also the day when the peace of God will come down on earth.
Pia ni siku ambayo amani ya Bwana itaishukia dunia.
The glory of God will be seen.
Utukufu wa Bwana utaonekana.
And the peace of God will be seen on earth.
Na amani ya Bwana itaonekana duniani.
The day of the Lord.
Siku ya Bwana.
Is also the day.
Ni siku pia ambayo.
When the kingdom of God will be established on earth.
Siku ambayo ufalme wa Mungu utaweza kuimarishwa duniani.
As it is in heaven.
Kama vile ulivyo mbinguni.
That's why he is coming back as king.
Na ndiyo maana anarejea kama mfalme.
Over all the kings.
Mfalme juu ya wafalme wote.
The day of the Lord.
Siku ya Bwana.
Is also the day of salvation.
Pia ni siku ya wokovu.
Because they say on the Mount of Olives in Jerusalem.
Maana wanasema katika mlima wa Mizeituni Yerusalemu.
There will be salvation.
Kutakuwa na wokovu.
The day of the Lord.
Siku ya Bwana.
Is also the day.
Pia ni siku.
When there will be judgment.
Ambayo kutakuweko na hukumu.
It will be a day of judgment.
Itakuwa siku ya hukumu.
And I want you to understand.
Na ningependa uelewe.
That all these things will happen.
Ya kwamba haya yote yatatokea.
But the most important part of that day.
Lakini cha muhimu kabisa kuhusiana na hiyo siku.
That we should focus on today is.
Ambayo inatupasa tuweze kuangazia leo.
That day being the day of judgment.
Ni siku hiyo ikiwa siku ya hukumu.
Because the Bible says he will come and separate the sheep from the rest.
Maana Biblia inasema atakuja na kuwatenga kondoo toka kwa wengine.
That means he will come.
Hiyo inamaanisha atakuja.
And judge.
Na ahukumu.
That is judgment.
Huo ni hukumu.
He will be seated on the throne of David and he will judge the nations of the world.
Atakuwa amekaa katika kiti cha enzi cha Daudi, naye ataweza kuhukumu mataifa ya ulimwengu.
On this day.
Siku hii ya Bwana.
So that's where I want to begin my teachings from. Let's go to the Bible.
Hapo ndipo ninataka kuanzia mafundisho yangu leo. Wacha tuende kwenye Biblia.
and read from the book of Zephaniah.
Na tusome toka kwenye kitabu cha Zephaniah.
Chapter 1.
Mlango wa kwanza.
From verse 14.
Kuanzia mstari wa 14.
This is the most important day.
Hii ndio siku ya muhimu kabisa.
For which you were created.
Ambayo kwayo uliumbwa.
That is the most important reason you were created.
Hiyo ndio sababu ya muhimu kabisa wewe uliumbwa.
So you can prepare for this day.
Ili upate kujiandaa kwa ajili ya hii siku.
So you can worship God, serve Him as you wait for this day.
Ili uweze kumwabudu Bwana, umtumikie unapoingojea hii siku.
Zephaniah chapter 1.
Zephaniah mlango wa kwanza.
Verses 14 on.
Mstari wa 14 kuendelea.
Those that are making notes, just write Zephaniah.
Wale ambao mnaweka maandishi, andika kitabu cha Zephaniah.
Chapter 1.
Mlango wa kwanza.
Verses 14.
Mstari wa 14.
All the way to 18.
Kuelekea hadi mstari wa 18.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
The day of the Lord.
Siku ya Bwana.
The day that we are waiting for. Heaven and earth is waiting for this day.
Siku ambayo tunaingojea. Mbingu pamoja na inji ya ingojea hii siku.
I am reading now.
Sasa ninasoma.
The great day of the Lord is near, near and coming quickly. Listen, the cry on the day of the Lord will be bitter. The shouting of the warrior there.
Hiyo siku ya Bwana iliyo kuu, i karibu, nayo inafanya haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana, shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko.
The day will be a great day of wrath, that is anger, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of cloud and blackness, a day of trumpet and battle cry against the fortified cities and against the corner towers.
Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaha na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa, juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana.
I will bring distress on the people, and they will walk like blind men, because they have sinned against the Lord. Their blood will be poured out like dust, and their enemies like filth.
Nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wamemtendea Bwana dhambi, na damu yao itamuagwa kama mavumbi, na nyama yao kama mavi.
Neither their silver nor their gold will be able to save them on that day of the Lord's wrath. Neither their silver and their gold will be able to save them on that day of the Lord's wrath. In the fire of His jealousy, the whole world will be consumed, for He will make a sudden end of all who live on the earth.
Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali inji yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha watu wote wakaao katika inji hii, na ukomo wa kutisha.
Now, that is where I have started.
Sasa hapo ndipo nilipoanzia.
On this teaching.
Kuhusiana na haya mafundisho.
That gives you a clear picture of what day we are looking forward to.
Hii inakupatia picha wazi ya aina ya siku ambayo tuaitarajia.
And I'll tell you why I am taking you there.
Na nitakwambia ni kwa nini ninakuelekeza pale.
To understand the nitty-gritties, the details of that day.
Ili uweze kuelewa kila maelezo yote madogo kuhusiana na hii siku.
The Bible has told us it will be a day of anguish.
Biblia imetuambia itakuwa siku ya dhiki.
A day of fear.
Siku ya hofu.
A day of the wrath of God.
Siku ya ghadhabu ya Bwana.
Because there has been sin against the Lord.
Maana kumekuwa na dhambi dhidi ya Bwana.
And the Bible tells us very clearly.
Na Biblia inatuambia wazi kabisa.
That on that day.
Ya kwamba siku hiyo.
He is coming back to judge.
Anarejea kuhukumu.
He will judge against sin.
atahukumu dhidi ya dhambi.
He will judge against sin.
Atahukumu dhidi ya dhambi.
He will separate the righteous from the sinful.
Atawatenga wenye haki toka kwa wenye dhambi.
As you see in that scripture.
Unavyoona katika hiki kifungu.
And I'll read for you another description of that day.
Na nitawasomea tena maelezo mengine kuhusiana na hii siku.
And at the end of this teaching,
na mwishoni mwa haya mafunzo,
I'll come to the most important part of the teaching.
Nitakuja kwa ile sehemu ya muhimu kabisa ya mafundisho.
How do you prepare for that day?
Jinsi gani utajiandaa kwa ajili ya hiyo siku?
Let us read the book of Amos chapter 5.
Wacha tusome toka katika kitabu cha Amosi mlango wa 5.
Verses 18 to 20.
Mstari wa 18 hadi wa 20.
I'm just laying a foundation here, somebody.
Ninaweka tu msingi hapa mtu.
The mighty day of the Lord.
Siku kuu ya Bwana.
The day of darkness.
Siku ya giza.
And I'll give you a mighty vision of this day.
Na nitawapatieni maono makuu kabisa ya siku hii.
What the Lord showed me in 2003 on the 11th of November.
Kile alichonionyesha Bwana mwaka wa 2003 tarehe 11 Novemba.
About this day.
Kuhusiana na hii siku.
Amos chapter 5.
Amosi mlango wa 5.
Verses 18 to 20.
Mstari wa 18 hadi wa 20.
And saying, I don't want you to become anxious now or begin fearing and trembling about this.
Na wateule sitaki muanze kuwa na hofu na kuogopa na kutetema kuhusiana na haya.
Because at the end of this, I'll tell you what to do to prepare for this day.
Maana mwishoni mwa haya mafundisho, nitakuambia kile unachopaswa kufanya ili kujiandaa kwa ajili ya hii siku.
Amos chapter 5, 18 to 20, it says,
Amosi mlango wa 5 mstari wa 18 hadi wa 20, anasema,
Woe to you who long for the day of the Lord. Why do you long for the day of the Lord? The day will be darkness, not light.
Ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana. Kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza wala si nuru.
It will be as though a man fled from a lion only to meet a bear, which means you have nowhere to run to. As though he entered his house and rested his hands on the wall only to have a snake bite him.
Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu, inayomaanisha hapana popote pa kukimbilia. Au aliingia katika nyumba, akauegemeza mkono wake ukutani, nyoka akamuma.
That means there will be nowhere to run to.
Inayomaanisha pata kuwa na popote pa kukimbilia.
Will not the day of the Lord be darkness, not light, pitch darkness without a ray of brightness?
Je, siku ya Bwana haitakuwa giza, wala si nuru, naam, yenye giza sana. Wala haina mwanga.
We have seen Zephaniah describing to you what the day of the Lord looks like.
Tumeona Zephaniah akituelezea wazi jinsi vile siku ya Bwana inafanana.
The day of darkness.
Siku ya giza.
We know that our Lord comes with glory.
Twajua ya kuwa Bwana wetu anakuja katika utukufu.
There is so much light in the kingdom of God.
Kuna nuru kuu kabisa katika ufalme wa Mungu.
There is so much brightness and glory.
Kuna mwanga na utukufu mkuu kabisa.
But we are being told here.
Lakini hapa tuambiwa.
That the day we are waiting for.
Ya kwamba siku tunayo ingojea.
Is the day of darkness.
Ni siku ya giza.
Zephaniah says that.
Zephaniah anasema hivyo.
And he says it's a dreadful day.
Na anasema ni siku ya kutisha.
It's a day to fear.
Ni siku ya kuogofya.
It's the day we are looking forward to, and yet it's a day to fear.
Ni siku tunayoitazamia ilihali pia ni siku ya hofu nyingi.
And now Amos is telling us.
Na pia hapa Amosi sasa anatuambia.
Woe unto you that are looking forward to this day.
Ole wenu ninyi mnaoitamani siku hii.
That are longing for this day.
Ambao mnaitarajia hii siku.
Now the Lord has caused me to teach this.
Sasa Bwana amenisababisha niyafundishe haya.
So you can surely understand the truth about the day of the Lord.
Ili kwa hakika uweze kuelewa ukweli kuhusiana na siku ya Bwana.
I am going to read again from another book.
Naenda kusoma mara tena toka katika kitabu kingine.
And so you can put it together and see what this day looks like.
Ili uweze kuyaweka yote pamoja na uelewe jinsi vile hii siku inavyokaa.
Again, when you're writing notes, you've written Amos chapter 5.
Na tena ikiwa unaweka maandishi, umeandika Amosi mlango wa 5.
Verses 18 to 20.
mstari wa 18 hadi wa 20.
The day of the Lord.
Siku ya Bwana.
Let me jump to the book of Revelation chapter 1.
Wacha niende moja kwa moja katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza.
Verse 7.
Mstari wa 7.
Another way of looking at it.
Hali nyingine ya kuitazama hii siku ya Bwana.
Another way the Lord put it for you.
Hali nyingine Bwana aliyoiweka hii siku.
Revelation chapter 1.
Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza.
And I want you to have these scriptures because you are a different lot.
Na ningependa uweze kuwa na hivi vifungu, maana wewe uko katika kikundi tofauti.
You are going to be very deep, and I'm going to share with you the vision the Lord showed me when he was calling me.
Unaenda kuwa katika hali ya kilindini kabisa, na naenda kushiriki pamoja nawe kuhusiana na maono ambayo Bwana alinionyesha aliponiita.
And he was calling me to go to the four corners of the earth.
Na alikuwa ananiita niende katika pembe nne za dunia.
To prepare the earth for the second coming of Christ, for this day we are talking about.
Kuandaa ulimwengu kwa ajili ya kuja kwa pili kwa Kristo, kwa ajili ya hii siku tunayonena kuihusu.
And all the messages I've been preaching.
Na jumbe zote ambazo nimekuwa nikihubiri.
Restoring the altar.
Kuhusu kurejesha madhabahu.
Walk in holiness.
Kutembea katika utakatifu.
Repent. Why have we been teaching this?
Tubu. Kwa nini tumekuwa tukifundisha haya?
I'm preaching this.
Ninafundisha haya.
So people can prepare for this day.
Ili watu wapate kujiandaa kwa ajili ya hii siku.
Do you hear me, somebody?
Je, unanisikia mtu?
So that's why you are going to be a different group of people.
Na ndio maana ninyi mnaenda kuwa kikundi tofauti cha watu.
Because you are going to go deep, I'll share with you.
Maana tunaenda kuingia kilindini kabisa, nitashiriki pamoja nawe.
What God is saying right now.
Kile ambacho Bwana anasema sasa hivi.
About this day.
Kuhusiana na hii siku.
So we are looking at the book of Revelation.
Kwa hivyo tunaangalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana.
Chapter 1.
Mlango ni wa kwanza.
Verse 7.
Mstari wake wa 7.
Look, he is coming with the cloud, and every eye will see him, even those who pierced him, they will see him. And all the people of the earth will mourn because of him.
Tazama, yuaja na mawingu. Na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina.
So you see what that day looks like.
Sasa unaona vile siku ile inakaa.
All the people of the earth will mourn.
Kabila zote za watu wa dunia wataomboleza.
And cry.
Na kulia.
And weep.
Na kulia machozi.
And grieve.
Na kuhuzunika.
Because of him.
Kwa ajili yake.
So shall it be. Amen. Hallelujah.
Ndivyo itakavyokuwa. Amina. Hallelujah.
Now that is revelation.
Kwa hivyo huo ni ufunuo.
The same way.
Njia iyo hiyo.
The same thing he's telling you about the day of the Lord.
Jambo lile lile analonena kuhusiana na siku ya Bwana.
As we continue, let us look at the book of Isaiah chapter 44.
Tunapoendelea na tutazame katika kitabu cha Isaya mlango wa 44.
Verse 3.
Mstari wa 3.
Just talking about the day of the Lord.
Ikinena tu kuhusiana na siku ya Bwana.
And after that I'll tell you what to do.
Na baada ya hayo nitawaambieni kipi cha kutenda.
Get ready for this day.
Kujiandaa kwa ajili ya hii siku.
I'll share with you first the 11th of November 2003.
Mwanzo nitashiriki pamoja nawe tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2003.
The day I'll never forget.
Siku ambayo sitawahi isahau.
The day the Father came.
Siku aliyokuja Baba.
And lifted me up off the earth.
Na akaniinua juu ya ardhi.
And showed me how the second coming of Christ will take place.
Na akanionesha vile kuja kwa pili kwa Kristo kutatendeka.
And I've produced some of the messages.
Na hata nimetoa baadhi ya hizo jumbe.
Hallelujah.
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 Before we go there, let us go to Joel chapter 2.
Kabla tuende pale, tuende katika kitabu cha Yoeli mlango wa pili.
Verses 28 to 32. I've taught a lot about that.
Mstari wa 28 hadi wa 32. Nimefunza mengi kabisa kuhusiana na hayo.
Joel chapter 2.
Yoeli mlango wa pili.
28:32 somebody.
Mstari wa 28 hadi wa 32 mtu.
The day of the Lord.
siku ya Bwana.
And then I'll share with you that vision.
Alafu nitashiriki pamoja nawe hayo maono.
And you'll never be the same again.
Na hautabaki sawia tena.
And remember that God is going to use you people here.
Na kumbuka kuwa Bwana anaenda kuwatumieni enyi watu hapa.
To bring your family to prepare for this day.
Kuleta jamii zenu kujiandaa kwa ajili ya hii siku.
The day of the Lord.
Siku ya Bwana.
The mighty day of the Lord.
Siku kuu ya Bwana.
Mighty day of the Lord.
Siku kuu ya Bwana.
And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions.
Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono.
Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days.
Tena juu ya watumishi wenu, wanaume kwa wanawake, katika siku zile, nitamimina roho wangu.
I will show wonders in the heaven and on earth, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness. Now you see the same darkness I'm talking about here. The one you saw in Zephaniah, the one you have seen in Amos, now you are seeing it in the book of Joel. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord.
Nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijanja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo. Kumbuka giza katika kitabu cha Zefania, giza lile pia katika kitabu cha Amosi na pia hapa.
It's a dreadful day. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, among the survivors whom the Lord calls.
Na itakuwa ya kwamba mtu awaye yoyote atakayeliita jina la Bwana ataponywa, kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka, kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hao awaitao Bwana.
Now, we have seen what Joel says.
Sasa tumeona kile anachosema Yoeli.
About this day.
Kuhusiana na hii siku.
Joel is telling us the same thing. It's a dreadful day.
Yoeli anatuambia jambo lile lile ya kuwa ni siku itishayo.
It's a day when darkness will come and overshadow the earth.
Ni siku ambayo giza litakuja na kutanda ulimwenguni.
But now.
Lakini sasa.
Joel is factoring in something else.
Yoeli analeta jambo lingine pia.
Joel says.
Yoeli anasema.
There will be the pouring out of the Spirit of God.
Kutakuwa na kumiminwa kwa Roho Mtakatifu wa Mungu.
There will be signs and wonders on earth and in heaven.
Kutakuwa na ishara duniani na juu mbinguni.
Before this day.
Kabla ya hii siku.
And I want you people to come closer now to beginning to understand what is it that we are in now.
Na nataka ninyi watu muje karibu kabisa muweze kuelewa ni nini kile ambacho tumo ndani sasa.
That is showing us that we are close to the second coming of the Lord.
Ambayo inatuonesha kuwa tu karibu na kuja kwa pili kwa Bwana.
He says, in those days I'll pour out my spirit. Men and women, the mature, the adults, will dream dreams, and the children will see visions before this day.
Anasema, hata itakuwa baada ya hayo, ya kwamba nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono.
There will be wonders on earth and wonders in heaven.
Nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia.
And some of those things he showed me already, most of them actually, I've seen them, some of them are going to happen yet.
Na baadhi ya hayo mambo alinionesha, mengi yao yatatendeka na tutayashiriki.
We're going to share them here.
Tutayashiriki hapa.
But now, very critical, he said.
Lakini sasa ya muhimu kabisa anasema.
I will pour out my spirit.
Nitamimina roho wangu.
Unto all men.
Kwa wote wenye mwili.
Before this day.
kabla ya hii siku.
And that draws us closer.
Na hiyo inatuleta karibu.
To what I want to teach you today.
Na kile ambacho nataka kufunza leo.
How do you prepare for this day of the Lord?
Je, unajiandaa vipi kuhusiana na hii siku ya Bwana?
How do you prepare for the day of the Lord?
Je, unajiandaa vipi kwa ajili ya siku ya Bwana?
Let us now go to the book of Isaiah.
Wacha sasa twende katika kitabu cha Isaiah.
44 verse 3. Just write the scriptures down.
Isaiah 44 mstari wa 3. Hebu andika hivi vifungu chini.
As you prepare for this day.
Unapojiandaa kwa ajili ya hii siku.
Isaiah 44 verse 3. You can go all the way to 4, but I'll read only 3.
Isaya mlango 44 mstari wa 3, unaweza kusoma hadi 4, lakini nitasoma tu ule wa 3.
And I'm using this prepare foundation for this preaching today.
Na ninatumia hii kuweka msingi kwa ajili ya mafundisho ya siku ya leo.
For I will pour water on the thirsty land. Now listen to what it says.
Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Sasa sikia kile anachokisema.
For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants.
Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wake na baraka yangu juu yao utakao wazaa.
Now, these are some of the preparations that will take place on earth.
Sasa haya ndiyo baadhi ya matayarisho yatakayotokea katika dunia.
As we prepare for the day of the Lord.
Tunapojiandaa kwa ajili ya siku ya Bwana.
And now to bring you to how you should prepare for this day.
Na sasa kukuleta katika kiwango cha vipi unapaswa kujiandaa kwa ajili ya hii siku ya Bwana.
Let us read the book of Romans.
Wacha tusome katika kitabu cha Warumi.
Chapter 13, verse 11.
Mlango wa 13, mstari wa 11.
Don't worry, I want you to be grounded in this thing.
Ningependa uweze kumakinika kabisa katika haya mambo.
Romans 13, beginning 11.
Warumi 13, kuanzia mstari wa 11.
But you can write 11 to 14.
Na waweza andika mstari wa 11 hadi wa 14.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah, somebody.
Hallelujah mtu.
Romans 13:11-14.
Kitabu cha Warumi 13 mstari wa 11 hadi wa 14.
11 says, "And do this, understanding the present time. The hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed."
Mstari wa 11 anasema, "Naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi umekwisha wadia. Kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini."
And the day is almost here. So let us put aside our deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality, not in debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature.
Mstari wa 12, usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyo husika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili, hata kuwasha tamaa zake.
That is where I'm coming today.
Hapo ndipo ninapoelekea leo.
How do you prepare for the day of the Lord?
Je, unajiandaa vipi kwa ajili ya siku ya Bwana?
Now focus on me right now, everybody. It was in this direction here.
Sasa kila moja makinika kabisa, ilikuwa katika upande huu hapa.
In this direction here.
Katika upande huu hapa.
And the Father on the 11th of November.
Na Baba siku ya tarehe 11 November
2003.
Mwaka wa 2003.
In a mighty, mighty visitation, he came to me.
Katika mtembeleo mkuu kabisa, alinijia.
And he lifted me up off the planet Earth.
Na akaniinua juu kabisa ya sayari dunia.
And he lifted me up.
na akaniinua juu.
And he showed me the earth.
Na akanionyesha inji.
And he said, look, that is the earth.
Na akaniambia, tazama, hiyo ndiyo inji.
And I could see.
Na ningeweza kuona.
The cities on the earth.
Miji duniani.
I could see all the cities on earth.
Ningeweza kuona miji yote ya dunia.
And remember.
Na kumbuka.
When he was lifting me up.
Wakati alikuwa ananiinua juu.
I was passing through the clouds.
Nalikuwa napita kati ya mawingu.
Over the clouds, even above the clouds.
Katika mawingu na juu ya mawingu na hata juu zaidi ya mawingu.
And then.
Halafu.
When he reached where he wanted me to be.
Alipofika pale alikotaka niwe.
And then he showed me the earth.
Kisha akanionesha dunia.
The planet earth.
Sayari dunia.
And on earth.
Na duniani.
I could see all the cities of the earth.
Ningeweza kuona miji yote ya dunia.
And at the same time.
Na wakati uo huo.
I could see the forest.
Ningeweza kuona misitu.
The mountains.
Milima.
The lake.
Maziwa.
Everything, I could see them there on earth.
Na kila kitu ningeweza kuviona duniani.
I could see all the features, the main features of the earth.
Ningeweza kuona maumbile yote ya ulimwenguni, maumbile ile yote ya muhimu ya ulimwengu.
And the father's voice from the right hand side as usual.
Na sauti ya baba toka mkono wa kulia kama kawaida.
And then as I continued.
Na nilipoendelea.
Focusing on the earth.
Kutazama dunia.
What happened is this.
Kilichotendeka ni hiki.
The sun.
Jua.
Disappeared.
Likapotea.
The sun disappeared.
Jua likapotea.
And then.
Halafu.
After that.
Baada ya hayo.
The moon.
Mwezi.
Disappeared.
Ukatoweka.
Darkness hit the earth.
Giza likatanda duniani.
The stars.
Nyota.
Fell out.
Zikaanguka zote.
All the stars started falling out.
Nyota zote zikaanza kuanguka.
Darkness covered the day.
Giza likatanda siku hiyo.
Covered the earth.
Likatanda duniani.
No wonder Zephaniah.
Na ndio maana Sefania.
Amos.
Amos.
No wonder Joel.
Na ndio maana Yoeli.
And all the prophets in the Bible tell you.
Na manabii wote katika Biblia wanakuambia.
It will be a day of darkness.
Itakuwa siku ya giza.
There was a lot of darkness.
Kulikuwa na giza jingi kabisa.
And for me at that time, I had never read the Bible that much.
Na kwangu mimi wakati huo sikuwa nimesoma Biblia kiasi hicho.
So I did not understand why should it be dark.
Sasa sikuelewa kwa nini iwe giza kuu hivyo.
I expect that there will be so much light.
Nilitaraji ya kuwa kutakuwa na mwanga mkuu kabisa.
So bright, we are looking forward to this day.
Yenye mwanga mkuu kabisa maana tulikuwa tunaitarajia hii siku.
They say if you see something dark, it's not good.
Wanasema ukiona kitu cha giza sio kizuri.
You understand?
Unaelewa?
It's not good to see something dark.
Sio vizuri kuona kitu cha giza.
If you dream a dark dream, that's a bad dream. That's what you're being told.
Ukiota ndoto ya giza, hiyo ni ndoto mbaya. Hivyo ndivyo unaambiwa.
But it was dark.
Lakini hiyo siku ilikuwa na giza.
Darkness was all over the earth.
Giza lilikuwa kila mahali duniani.
You have to make sure that you become the hand of God to bring this baby to the full plan of God.
Lazima uhakikisha ya kuwa unautegemea mkono wa Bwana kuleta huyu mtoto katika mpango mkamilifu wa Mungu.
To be sanctified by the blood of Jesus.
Kutakaswa na damu ya Yesu.
And to be consumed by the Holy Spirit.
Na kuchukuliwa na Roho Mtakatifu.
To walk in holiness.
Kutembea katika utakatifu.
Let us continue reading.
Wacha tuendelee kusoma katika kitabu cha Wakolosai, mlango wa tatu kuanzia mstari wa kwanza.
Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated on the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things.
Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika inji.
God repeating it twice.
Mungu anairudia mara mbili.
God, every time he mentions something in the Bible,
kila wakati Mungu anapotaja kitu katika Biblia,
it's very important.
Ni cha muhimu kabisa.
But when God repeats it, it's so important.
Lakini wakati Mungu anakirudia mara tena, ni cha muhimu zaidi sana.
Set your heart on things in heaven.
Yafikirini yaliyo juu.
For you died.
Hallelujah.
And your life is now hidden with Christ in God.
Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu.
When Christ, who is your life, hallelujah, you see,
Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu.
The Christians in Kenya.
Wa Kristo katika Kenya.
You need to come to a point.
Lazima mfikie kiwango.
Where your life is Christ and Christ is your life.
Kiwango ambacho uhai wetu ni Kristo na Kristo ndiye uhai wetu.
This is the good news I bring you today.
Hii ndio habari njema ninayowaletea leo.
This is the perfection of the saints that Paul was talking about.
Huku ndiko kukamilishwa kwa wateule ambako Paulo alinena kuhusu.
Before the second coming.
Kabla ya kuja kwa pili kwa Kristo.
You have to start moving your life such that your life becomes Christ and Christ becomes your life.
Lazima uanze kuendesha maisha yako ya kuwa maisha yako yawe ni Kristo na Kristo awe ndiye maisha yako.
Ask yourself.
Jiulize.
Lord.
Bwana.
Do I look like you?
Je, ninakaa kama wewe?
Does my life look like your life?
Je, Bwana, maisha yangu yanakaa kama yako?
Polish your life if there is a problem.
Yasafishe maisha yako ikiwa kunayo shida.
If there is something wrong.
Ikiwa kuna kitu ambacho sio sahihi.
Remember it was God's will that you be sanctified.
Kumbuka yalikuwa ni mapenzi ya Mungu ya kwamba utakaswe.
And remember that you have the Holy Spirit available to clean up more.
Na kumbuka ya kwamba unaye Roho Mtakatifu aweze kukusafisha zaidi.
And sanctify you.
Na aweze kukutakasa.
And polish you.
Na aweze kukusafisha.
And accomplish the washing by the blood of Jesus.
Na aweze kutimilisha ule usafisho kwa damu ya Yesu.
So we have to refine ourselves. We have to fine tune ourselves.
Kwa hivyo ni lazima tuweze kutakaswa, ni lazima tuweze kujisafisha.
We have to clean ourselves to the next level.
Tupaswa kujisafisha kwa kiwango kingine.
You have to fire up yourself more.
Lazima ujitakase mwenyewe zaidi.
Ask God every day.
Uliza Mungu kila siku.
What else do I need to clean up?
Nini kingine ambacho nahitajika kusafisha?
Because he says, until where Christ is your life.
Maana anasema hadi pale ambako Kristo ni uhai wako.
And your life is Christ.
Na uzima wako ni Kristo.
And because God does not lie.
Na kwa kuwa Mungu hadanganyi.
That means he is very serious about that.
Hiyo inaashiria na maanisha kabisa kuhusiana na hiyo.
And if we don't reach there, we will not see God.
Na ikiwa hatutafika pale hatutamuona Mungu.
We will not see God.
Hatutamuona Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
every day.
Uliza Mungu kila siku.
What else do I need to clean up?
Nini kingine ambacho nahitajika kusafisha?
Because he says, until where Christ is your life.
Maana anasema hadi pale ambako Kristo ni uhai wako.
And your life is Christ.
Na uzima wako ni Kristo.
And because God does not lie.
Na kwa kuwa Mungu hadanganyi.
That means he is very serious about that.
Hiyo inaashiria na maanisha kabisa kuhusiana na hiyo.
And if we don't reach there, we will not see God.
Na ikiwa hatutafika pale hatutamuona Mungu.
We will not see God.
Hatutamuona Mungu.
It will not come from a casual relationship with God.
Haitatokana na uhusiano wa kawaida na Mungu.
It will come from beginning to realize that Sunday is the day of the Lord.
Itaanza na kwako kuanza kutambua kuwa Jumapili ni siku ya Bwana.
Sunday is the day of the Lord. You wake up, the whole family wakes up early.
Jumapili ni siku ya Bwana. Unaamuka na unaamusha jamii yako yote mapema.
They are headed to the house of the Lord.
Wote wanaelekea nyumbani mwa Bwana.
No more delays.
Hakuna kuchelewa tena.
Taking God serious to another level.
Kumchukua Mungu kuwa wa kumaanisha katika kiwango kingine.
You see?
Unaona?
This church has taken God very lightly.
Kanisa hili limemchukulia Mungu hivi hivi.
I am talking to the church.
Ninanenea kanisa.
I am not talking the outside world.
Sineni kwa ulimwengu wa kule nje.
To the house of the Lord.
Ninanenea nyumba ya Bwana.
That's where I'm talking today.
Hapo ndipo ninaponenea leo.
And I am talking about the saints.
Na ninanena kuhusu wapendwa.
I am not talking about the government of church.
Sineni kuhusu serikali ya kanisa.
That one is Amos 9, 11 and 12.
Hiyo ni Amosi 9 mstari wa 11 hadi wa 12.
That's part of this process.
Hiyo ni sehemu ya hii hatua.
But right now today.
Lakini hivi sasa na leo.
I am focused on you.
Nimelenga kwako.
When you wake up.
Wakati unaamuka.
And you begin to understand.
Na unaanza kuelewa.
That for my job.
Ya kwamba kwa kazi yako.
I always go there in time. I fear.
Huwa naenda pale kwa wakati, ninaogopa.
My boss will be angry.
Boss wangu atakasirika.
If I get late.
Nikienda kule nikiwa nimechelewa.
But for church.
Lakini kwa kanisa.
You get there late.
Unaenda ukiwa umechelewa.
That means.
Hiyo inamaanisha.
You are still walking in darkness.
Bado unatembea katika giza.
You have not taken God seriously at all.
Haujamchukua Mungu kuwa wa kumaanisha hata kidogo.
If I have preached to you.
Ikiwa nimewahubirieni.
About dressing.
Kuhusu mavazi.
And you go back and you're still dressed in the sleeves and the miniskirt. You have not understood God.
Na unaenda alafu bado unavalia minisketi na nguo zenye mipasuo mikubwa mikubwa. Haujamuelewa Mungu.
Do you hear me? If I have preached to you about the love of money.
Je, unanisikiza? Ikiwa nimewahubirieni kuhusu kupenda pesa.
Stop loving money.
Acheni kupenda pesa.
And you've continued going on.
Na umeendelea tu.
Valuing your husband based on how much he earns.
Kumdhamini mume wako kulingana na pesa anazozipata.
You are in darkness, somebody.
Wewe ungali katika giza mtu.
God is not a joke.
Mungu sio wa mzaha.
God will not be played with.
Hatuwezi kucheza na Mungu.
Time has come.
Wakati umefika.
When God is not going to be played with.
Ambao Mungu hawezi kuchezewa tena.
When he says, bring your praise and worship, that's the offering. He says, holy offering.
Wakati anasema leta ibada yako mbele yake, ikiwa ndiyo dhabihu, anasema leta dhabihu takatifu.
Holy somebody.
Takatifu mtu.
Holy.
Takatifu.
He means holy, by the way.
Anamaanisha takatifu.
When he says holy, he means holy.
Akisema takatifu, anamaanisha takatifu.
If you are less, you will not see Christ.
Ikiwa haujafikia kile kiwango, hautamuona Kristo.
It is my greatest desire.
Ni tamanio langu kuu.
And prayer that you people see Christ.
Na ombi langu ya kuwa ninyi watu mumuone Kristo.
If you are still locked into the thoughts of the world.
Ikiwa bado umefungika katika mafikira ya ulimwengu.
Lasting.
Tamaa.
If you are dying with lust.
Ikiwa unakufa katika tamaa.
You are still in darkness.
Bado ungali katika giza.
Christ, you will not see.
Yesu Kristo hautamuona.
God is now looking for serious people.
Mungu sasa anatafuta watu wenye kumaanisha.
And we knew this.
Na tulijua haya.
One time I remember.
Wakati mmoja nakumbuka.
Someone was preaching and I was watching on TV.
Mtu mmoja alikuwa anahubiri nami nilikuwa namtazama kwenye televisheni.
And he was saying.
Na alikuwa anasema.
You people,
the way we are preaching this thing in America here.
Ya kwamba enyi watu vile tunahubiri haya mambo hapa Amerika.
We are doing this thing wrong.
Tunafanya haya mambo vibaya.
Very soon someone will appear.
Hivi punde mtu atatokea.
And tell us John the Baptist has talked with him.
Na aneme aseme Yohana Mbatizaji amenena pamoja naye.
And start preaching the blood and the cross.
Na aanze kuhubiri kuhusu damu na msalaba.
God made me watch that TV.
Mungu alinisababisha niweze kutazama hicho kipindi katika televisheni.
And I know the person that was preaching this.
Na ninamjua mtu aliyekuwa akiyahubiri haya.
In Atlanta, Georgia.
Kule Atlanta, Georgia.
And he said, "You people, the way we are doing this thing."
Na akasema enyi watu vile tunafanya haya mambo.
We are doing it wrong.
Tunaifanya vibaya.
Something tells me we are totally off the mark.
Kitu kiliniambia kuwa tumetoweka kabisa katika njia.
Someday, very soon.
Siku moja na hivi karibuni.
Somebody will just appear and say John the Baptist has talked with him.
Mtu atajitokeza tu na aseme Yohana Mbatizaji amenena pamoja naye.
He is preaching the blood and the cross.
Anahubiri damu na msalaba.
He has been sent.
Ametumwa.
And God made me watch it after John the Baptist had just talked with me.
Na Mungu alinisababisha niitazame baada tu ya Yohana Mbatizaji kunena pamoja nami.
God made me watch it on purpose.
Mungu alinisababisha niitazame kwa kusudi.
That means
hiyo inamaanisha
the world expected this time.
Dunia ilitarajia huu wakati.
We expected this time here.
Tulitarajia huu wakati hapa.
So we can refine.
Ili tuweze kutakasa.
And polish.
Na kuweza kusafisha.
And perfection your walk with Jesus.
Na kukamilisha mtembeo wako na Kristo.
It is not a joke.
Sio mzaha.
When you walk with Christ.
Wakati unatembea na Kristo.
You need to be pure.
Lazima uwe msafi.
Because he is holy.
Maana yeye ni mtakatifu.
You should have seen.
Ungeweza kuona
the first time when he came to call me.
Nyakati zile za kwanza alipokuja kuniita.
I did not even know how to respond.
Sikujua hata jinsi vile ya kuitika.
When he touched me, he came touched me.
Wakati aliniguza, alikuja akaniguza.
He came again touched me.
Akakuja tena akaniguza.
And I cried for months.
Na nililia kwa miezi.
Physical touch.
Mguzo wa kiasilia.
Every night.
Kila usiku.
Before I went to sleep, I used to make sure that I anoint myself all over.
Kabla niende kulala, nilihakikisha kuwa ninajipaka mafuta ya upako kila mahali.
Because I know he might come and touch me again, somebody.
Maana nilijua ya kuwa angeweza kuja na kuniguza tena mtu.
He is holy.
Yeye ni mtakatifu.
You have to prepare for him.
Lazima ujiandae kwa ajili yake.
I used to anoint myself every night.
Nilikuwa nikijipaka mafuta ya upako kila usiku.
All over my body.
Mwili wangu wote.
Because I don't know.
Maana sijui.
He might show up and touch me again.
Anaweza tokea na aniguze tena.
And yet he's holy.
Na ilihali yeye ni mtakatifu.
We need to prepare ourselves for God. He is perfect.
Lazima tujiandae kwa ajili ya Mungu. Yeye ni mkamilifu.
He is very holy.
Yeye ni mtakatifu kabisa.
And what I see in this country.
Na kile ninachoona katika hili taifa.
In this church.
Katika hili kanisa.
I am talking about church.
Nanena kuhusu kanisa.
We have worshipped another God.
Tumeabudu Mungu mwingine.
A totally different God.
Mungu mwingine tofauti kabisa.
This church has not worshipped the Holy One of Israel, the one I know.
Kanisa hili halijamwabudu mtakatifu wa Israeli yule ninayemjua.
And they have been thinking they are going to heaven.
Na wamekuwa wanadhani ya kuwa wanaenda mbinguni.
Oh, Bwana, we are waiting for that day.
Oh, Bwana, tunangojea hiyo siku.
Bwana, we are waiting for that day ainuliwe.
Bwana, tunangojea hiyo siku ainuliwe.
We are waiting for that day. I look at them and the Lord told me, God tell them to repent, otherwise they have missed me.
Ninawaangalia, alafu Bwana akaniambia, nenda uambie watubu, la sivyo wamenikosa.
And they confuse the children of God.
Na wanawachanganya watoto wa Mungu.
And they have to have a certain vocabulary.
Na ni lazima wawe na neno fulani.
The Bible says in the olden times, the Old Testament.
Biblia inasema katika siku za kale, katika agano la kale.
They had to speak in a certain tongue.
Iliwapasa waongee katika ndimi fulani.
A certain vocabulary.
Katika neno fulani.
Oh, the spirit of Jezebel.
O roho wa Yezebeli.
O the spirit of Delilah.
O roho wa Delilah.
There are certain key words you have to say in Kenya for people to say, wow, that one's going to heaven.
Kuna maneno fulani ambayo lazima uyaseme katika Kenya, alafu watasema ho huyo anaenda mbinguni.
I am sorry, honey, you will not see God.
Pole sana mpendwa, hautamuona Mungu.
Not about vocabulary.
Haihusiani na yale maneno ya kiusanifu.
The Bible says very clearly.
Biblia inasema wazi kabisa.
It was very common for them to say, for as long as my Lord lives.
Ilikuwa kwa kawaida kwao kusema ya kuwa kama vile Mungu wangu anavyoishi.
Everybody kept saying that. Oh, for as long as my Lord lives.
Kila mtu alikuwa anasema hivyo kwa vile Mungu wangu anavyoishi.
And when they heard you saying that, they said, wow, that one is close to God.
Na waliposikia ukisema hayo walisema huyo bila shaka yu karibu na Mungu.
And they were faking.
Na walikuwa wanatoa mfano wa uongo.
This is a counterfeit nation.
Hili ni taifa la uongo.
Kenya.
Kenya.
The Christians have been counterfeit Christians.
Wakristo katika Kenya wamekuwa Wakristo wa uongo.
Now God is calling on you today.
Sasa Mungu anawaitia leo.
And you people are special here.
Na nyinyi watu ni speciali hapa.
Because today you know.
Maana leo mnajua.
The walk with Christ is a very serious walk.
Ya kwamba mtembeo na Kristo ni mtembeo wa kumaanisha kabisa.
It is not, you know, I like it today, I feel, you know, I might go. No.
Sio ninaipenda leo na hisi ni ya kwamba naweza kuenda.
It is a very serious walk with God.
Ni mtembeo wa kumaanisha kabisa na Mungu.
It's a powerful walk.
Ni mtembeo wenye nguvu kabisa.
When God walked with you.
Wakati Mungu anatembea pamoja nawe.
It's a very serious situation.
Ni hali ya kumaanisha kabisa.
He's saying, wake up from your slumber.
Anasema amuka toka usingizini mwako.
Cross here.
Vuka hapa.
When I died, the curtain raptured. Enter into the holy of holies now.
Wakati nilikufa pazia ilipasuka. Ingia patakatifu pa patakatifu sasa.
You see?
Unaona?
That is the calling as a Christian that God has called you.
Huo ndio mwito wa Mkristo ambao Mungu amekuitia.
Into the inner court here, there is no compromising with the devil.
Hapa katika nyua za ndani, hakuna kukubaliana na shetani.
There is totally no compromise with the devil here.
Hakuna kabisa kukubaliana na shetani hapa.
In the outer court when you preach, there is a lot of compromise with the devil.
Kule katika nyua za nje wakati unahubiri, kuna kukubaliana kwingi kabisa na ibilisi.
So much compromise.
Kukubaliana kwingi kabisa.
So much, you know, living loose with the devil.
Kuishi tu kwa kawaida hivi na ibilisi.
Inside here.
Hapa ndani.
There is holiness. And what is the meaning of holiness, somebody?
Kuna utakatifu. Na maana ya utakatifu ni nini mtu?
Holiness means to disconnect yourself from the world.
Utakatifu inamaanisha kujitenga tokana na ulimwengu.
Disconnect yourself from the world.
Jitenge toka na ulimwengu.
To focus yourself on the things of God in heaven.
Kuweza kuweka fikira zako kwa mambo ya Mungu mbinguni.
You see?
Unaona?
That means the calling is a very severe, serious calling.
Hiyo inamaanisha huu mwito ni mwito wa kumaanisha kabisa.
I like when one of the sisters prayed and she said, Lord, you are great and a terrible God.
Napenda kama vile mmoja wa wanadada aliomba na akasema, Mungu wewe ni Mungu wa kumaanisha na wa kutisha.
A great and a terrible God.
Mungu mkuu na Mungu wa kutisha.
That is the God Kenya has not known as a church.
Huyo ndio Mungu ambaye Kenya hawajajua kama kanisa.
They have known the sweet God.
Wamejua Mungu mtamu.
The ones they can blaspheme his Holy Spirit.
Yule ambaye wanaweza kukufuru roho wake mtakatifu.
But this one here.
Lakini huyu hapa.
Said if you blaspheme, there is nothing that can save you.
Anasema ukikufuru hakuna chochote kitakacho kuokoa.
Even me I cannot forgive you.
Hata mimi siwezi kukusamehe, unaona?
Why have we changed that clause and amended it?
Kwa nini tumeweza kubadilisha hiyo na kuifanya iwe katika njia nyingine?
We have acted as if something changed on that clause.
Tumeweza kutenda ni ya kwamba kitu kilibadilika kuhusiana na hiyo.
And we have come and danced here.
Na tumekuja na kukatika hapa.
Talked false tongues.
Na kunena ndimi za uongo.
False, by the way. And that is blasphemy of the Holy Spirit of God.
Ndimi za uongo, na kumbuka huko ni kukufuru roho mtakatifu wa Mungu.
And for as long as God has not amended that scripture, it means there is no forgiveness on that one.
Na jinsi vile Bwana hajabadilisha kuhusiana na huo mstari, inamaanisha kuwa hakuna msamaha kuhusiana na hiyo.
Do you see that?
Unaona hiyo?
Why have we taken God lightly?
Kwa nini tumemchukua Mungu kuwa wa uwepesi hivi hivi tu?
Why have we played with Jehovah God?
Kwa nini tumecheza na Yehova Mungu?
God is saying, even in your home.
Mungu anasema hata nyumbani kwako.
Raise for me an altar in your home.
Niinulie madhabahu katika nyumba yako.
Let there be a corner in your house that no dog, no cat, no nothing crosses.
Wacha kuwe na sehemu katika nyumba yako ambako hakuna mbwa, hakuna paka, hakuna chochote kinachofika pale.
You just present yourself there.
Unajiwasilisha tu pale.
And I shall always meet you there.
Na nitaweza kukutana nawe kila mahali pale.
If there is a sick child, you say, Lord.
Ikiwa una mtoto mgonjwa, unasema Bwana.
Today I've come before you. I am presenting the sick child today here.
Leo Bwana nimekuja mbele zako, nami namwasilisha mtoto mgonjwa mbele zako leo hapa.
The days when I had my own house.
Siku zile nilipokuwa na nyumba yangu mwenyewe.
When God was calling me.
Wakati Mungu alikuwa ananiita.
I realized the whole of my house was holy ground.
Nikagundua ya kuwa nyumba yangu yote palikuwa ni mahali patakatifu.
I left my shoes out at the door.
Niliacha viatu vyangu nje pale mlangoni.
The briefcase right next to the door.
Hata briefcase pale pale mlangoni.
And I walked in like this and knelt down and said, Lord, I've come back.
Na ninaingia ndani hivi mtupu na nasema Bwana nimerudi tena.
Mighty presence of God.
Uwepo mkuu wa Mungu.
And surely he came in there a few times.
Na kwa hakika mara chache alikuja pale.
God is looking for people that now will polish themselves for him.
Bwana anatafuta watu ambao sasa watajisafisha kwa ajili yake.
Everything you do, let it be centered on things above because you have been raised with Christ Jesus.
Kila kitu unachotenda, wacha kiweze kuambatanishwa na vitu vya juu, maana umeweza kufufuliwa na Kristo.
That means he has called you to be a high priest here.
Inamaanisha amekuita uwe kuhani mkuu hapa.
Offering the blood of Jesus to God.
Ukitoa dhabihu damu ya Yesu Kristo kwa Mungu.
It's a holy calling.
Ni mwito mtakatifu.
Verse 15. Let the peace of Christ rule in your heart, since as members of one body you were called to peace. Be thankful.
Mstari wa 15. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa kushukuru.
How many of you are thankful?
Wangapi wenu ni watu wa kushukuru?
The Bible tells us.
Biblia inatuambia.
Part of being a perfect bride of Christ.
Sehemu ya kuwa bi harusi mkamilifu wa Kristo.
A spotless bride of Christ.
Bi harusi wa Kristo asiye na madoa.
And the Bible says.
Na Biblia inasema.
Before he comes.
Kabla aje.
Surely there will be a perfect bride.
Kwa hakika kutakuwa na bi harusi mkamilifu.
There will be. If you are not one, you are out. There will be a perfect bride.
Kutakuwa na bi harusi mkamilifu wa Kristo. Ikiwa wewe siye mmoja kati yake, lazima kutakuwa na bi harusi mkamilifu wa Kristo.
Whether there are 10.
Iwe ni 10.
Whether there are 10 million.
Iwe ni milioni 10.
Whether there are 5 billion.
Iwe ni bilioni 5.
Or whether there are 20,000, there will be a perfect bride of Christ.
Ama ni 20,000, kutakuwa na bi harusi mkamilifu wa Kristo.
And the perfect bride of Christ.
Na bi harusi mkamilifu wa Kristo.
Is thankful.
Ni mwenye kushukuru.
You see, how many of you are thankful?
Wangapi wenu ni wakushukuru?
He says with gratitude, thanking him for the blood of Jesus shed.
Anasema na katika shukrani, ukimshukuru kwa damu ya Kristo.
Thanking him for taking all your misery.
Kumshukuru kwa kuchukua sononeko zako zote.
Thanking him for mercy, you were supposed to die.
Ukimshukuru kwa rehema, ulipaswa kufa.
But the Bible says, now you have been raised with Christ.
Lakini Biblia inasema sasa umefufuliwa na Kristo.
He took away the death.
Alikiondoa kile kifo.
Now you have been raised.
Sasa umefufuliwa.
And yet they are still living in death.
Ilihali bado wanaishi katika kifo.
In this country.
Katika hili taifa.
Glorifying the devil.
Wakimtukuza ibilisi.
In this country.
Katika hili taifa.
Oh my family, this, the devil put his hand there.
Oh jamii yangu hivi, ibilisi aliweka mkono wake pale.
Oh my finances, this, the devil has put his hand there. No!
Ama biashara yangu hapa, ibilisi ameweza kuweka mkono wake.
No!
Hapana.
Stop it! Go back! Move cross over to God!
Wachana na hiyo. Songa, vuka uende karibu na Mungu.
And let him restore you.
Na wacha yeye akurejeshe.
Let us read this thing here.
Wacha tusome hapa.
The book of Acts chapter 26 in the same context.
Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 26 katika hali hii.
God is looking for active Christians.
Mungu anatafuta Wakristo walio hai wenye nguvu.
Not underground Christians.
Sio Wakristo wa kujificha kule chini.
Not private Christians.
Sio Wakristo wa kibinafsi.
Not private Christians.
sio Wakristo wa kibinafsi.
Probably at times you are in meetings where you fear to say Jesus.
Bila shaka wakati mwingine uko katika mikutano ambayo unaogopa kusema Yesu.
Maybe.
Labda.
But don't fear.
Lakini usihofu.
Just say Jesus is Lord.
Sema tu Yesu ni Bwana.
I went to a meeting.
Nilienda katika mkutano.
I was invited there by the Asian community.
Nilialikwa pale na jamii ya Wahindi.
The Meta group of companies.
Ile Meta group ya kampuni.
They paid my ticket.
Wakalipa tiketi yangu.
They paid the car, the driver, everything.
Wakalipia gari langu hata dereva kila kitu.
But when I went there, a Hindu priest was here. After he preached, I said, "Only the blood of Jesus. There is no way out."
Kuhani wa Kihindu alikuwa pale na baada yake kuhubiri nikasema damu ya Yesu peke yake, hakuna njia nyingine yoyote.
I said for your company to see any growth.
Nikasema kwa kampuni yako kuona kukua kokote.
Only Jesus, not another God.
Yesu peke yake, siye Mungu mwingine.
And he was sitting there.
Na alikuwa ameketi pale.
I said there is no other God.
Nikasema hakuna Mungu mwingine.
There is no way to get to God.
Hakuna njia nyingine ya kumfikia Mungu.
Unless through the blood of Jesus.
Pasipo kupitia damu ya Yesu.
And I disconnect. I said, I disconnect all of you from idolatry for other gods.
Na nikawatenga nikasema, na watenga ninyi nyote tokana na kuabudu sanamu, kutokana na miungu wengine.
And from everything.
Na kutokana na kila kitu kingine.
The book of Acts chapter 26.
Katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 26.
Verse 18.
Mstari wa 18.
To open their eyes and turn them from darkness to light.
Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru.
You see, part of the problem here is that our spiritual eyes.
Unaona, sehemu ya shida hapa ni ya kwamba macho yetu ya kiroho
have not been opened, and so we have not been turned from darkness to light.
Hayajafunguliwa, na kwa hivyo hatujageuzwa toka kwenye giza hadi kwenye mwanga.
You see, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan.
Wafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumuelekea Mungu.
And that's what I was telling you people.
Na hicho ndicho nilichokuwa nawaambia ninyi watu.
Stop complaining about the devil touched my.
Wacha kulalamika na kusema shetani aliguza kitu changu fulani.
The devil touched my finances, my nini.
Shetani aliguza sijui nini yangu, aliguza pesa yangu.
Cross over to God.
Vuka upande wa Mungu.
To the power of God.
Kwa nguvu za Mungu.
Move from the power of Satan to the power of God.
Vuka toka katika nguvu za shetani hadi katika nguvu za Mungu.
That's where your deliverance is, you see.
Hapo ndipo ukombozi wako ulipo, waona?
To the power of God.
Pale kwenye nguvu za Mungu.
You see.
Unaona?
And it says to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sin and a place among those who are sanctified by faith in me.
Na anasema, uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumuelekea Mungu. Kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi.
That's what Jesus is saying.
Hicho ndicho Yesu anachosema.
Your faith will cause the blood of Jesus to sanctify you.
Imani yako itasababisha damu ya Yesu ikutakase.
Where is your faith?
Imani yako iko wapi?
How much faith have you?
Ni kiwango kipi cha imani ulicho nacho?
When you are given a word.
Ukipewa neno.
Maybe the Holy Spirit is going to lead me to tell you something.
Labda Roho Mtakatifu ataniongoza niweze kukwambia kitu.
Have you stuck onto that with faith?
Je, umekwamilia hiyo na imani?
God is only going to look down and see where is faith and use that faith to do something big.
Mungu anaenda kuangalia tunaone imani iko wapi na ataitumia hiyo imani kutenda jambo kuu.
That is the key you have.
Huo ndio ufunguo ulio nao.
If you have a problem with your faith.
Ikiwa una shida na imani yako.
Tell God, Lord, please boost up my faith.
Ambia Mungu, Mungu, tafadhali, inua imani yangu.
Build my faith.
Ijenge imani yangu.
Strengthen my faith.
Itie nguvu imani yangu.
So I can walk by faith.
Ili niweze kutembea kwa imani.
That's why Jesus said, "Woman, your faith has healed you."
Na ndio maana Yesu Kristo alisema, "Ewe binti, imani yako imekuponya."
Your faith perfectioning of the saints in Kenya.
Imani yako kukamilisha wapendwa Kenya.
Involves building their faith.
Inahusisha pia kujenga imani yako.
All I'm doing today is strengthening your faith.
Kile ninachofanya leo ni kuweza kutia nguvu imani yako.
So you can be a perfect bride.
Ili uwe bi harusi mkamilifu.
Because surely Christ.
Maana kwa hakika Kristo.
Is coming to a perfect bride.
Anakuja kwa bi harusi mkamilifu.
That will not change.
Hiyo haitabadilika.
So it's our duty.
Kwa hivyo ni jukumu letu.
To be perfection.
Kuweza kukamilishwa.
How many of you in your home?
Ni wangapi wenu katika maboma zenu?
Even open the Bible and do a Bible study.
Hata mnafungua Biblia na kufanya masomo ya Biblia.
Most of you don't.
Wengi wenu hamufanyi.
Part of perfectioning of the saints is to open the Bible at home. Read the word of God in your house.
Sehemu moja kukamilisha bi harusi mkamilifu wa Kristo ni kufungua Biblia nyumbani kwako na kusoma neno la Bwana katika nyumba yako.
Read the word of God.
Soma neno la Mungu.
You'll be surprised.
Utashangazwa.
At the miracles that will come out.
Kwa ile miujiza itakayotokea.
At the powers that will come out.
Kwa zile nguvu zitakazojitokeza.
At the redemption that will come out of there.
Na ule ukombozi utaotoka kutoka pale.
You'll be surprised at the new thing.
Utashangazwa na mambo mapya.
God will just move you to another level.
Mungu atakusongesha tu kwa kiwango kingine.
You will never cry again.
Hautalia tena.
You'll be surprised that the chains will be breaking.
Utashangazwa na ile minyororo atakuwa akiivunja.
You'll be surprised at the joy unspeakable that will hit you.
Utashangazwa na furaha isiyo na kikomo ambayo itakukumba.
It's nothing to do with money.
Haihusiani na chochote na pesa.
That joy has nothing to do with money.
Hiyo furaha haihusiani kivyo vyote na pesa.
That joy only comes from knowing God.
Hiyo furaha inakuja tu kutokana kwa kumjua Mungu.
From building your faith, you see?
Kutokana na kujenga imani yako.
You see? To be sanctified.
Unaona? Kutakaswa.
And to be sanctified, he says. To be sanctified by God.
Na kutakaswa. Kutakaswa na Mungu.
The blood of Jesus.
Damu ya Yesu.
Washing you.
Ikikuosha.
As part of the plan of God, the will of God.
Kama sehemu ya mpango wa Mungu, mapenzi ya Mungu,
that you be sanctified,
ya kwamba utakaswe,
and then the Holy Spirit of God coming over,
kisha Roho Mtakatifu wa Mungu akija,
and filling the void,
akijaza ule upweke,
and setting you free,
na akikuweka huru.
You cannot continue dancing as usual.
Hawezi kuendelea kucheza kama kawaida.
No.
Hapana.
You cannot say, now I am going to my office, I am going to dress different from the way I dress when I go to church.
Hautasema ya kuwa, sasa naenda afisini, na ninavaa tofauti, na vile ninavyovaa nikienda kanisani.
No.
Hapana.
Be holy in all the things you do.
Uwe mtakatifu katika kila jambo unalotenda.
1 Peter chapter 1.
Petero wa kwanza mlango wa kwanza.
Verse 15.
Mstari wa 15.
But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. All you do.
Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Katika mwenendo wenu wote.
You are going to office dress right.
Unaenda afisini vaa sawa.
Don't say this time I'm going to office I can put on this. You wear the image of Christ Jesus.
Usiseme kwa maana wakati huu naenda afisini naenda kuvalia hivi. Unavaa mfano wa Kristo Yesu.
If you have not changed, if you have differentiated the way you dress when you're going to office and the way you dress when you're coming to church, you are still in darkness.
Ikiwa haujabadilika, bado umeweka utofauti kati ya vile unavyovaa ukienda afisini na unavyovaa ukienda kanisani, bado ungali gizani.
You'll miss Christ.
Utamkosa Kristo.
This is about the perfection of the saints.
Hii inahusiana na utakaso wa wateule.
I told you, go into your closet, tear them and burn them and buy new ones.
Niliwambia endeni katika zile kabati zenu za nguo, zirarue na mzichome na mnunue mupya.
I'm very serious about that.
Ninamaanisha kabisa kuhusiana na hiyo.
You wear the image of Christ.
Unavaa mfano wa Kristo.
I don't care how you feel, all I care is what he wants.
Sijali na vile unavyohisi, kile ninachojali ni kile unachotaka.
If you are still stuck to your old way.
Ikiwa bado umekwamilia zile njia zako za kale.
You are still walking in darkness.
Bado unatembea katika giza.
You will not see Christ.
Hautamuona Kristo.
There is a lot of immorality in the land.
kuna wingi wa upotovu na dhambi ya zinaa na ngono katika inji.
Sexual immorality.
Dhambi ya zinaa na ngono.
HIV AIDS in this land.
Ugonjwa wa ukimwi katika taifa hili.
Get out of that bracket.
Toka katika hayo mabano.
Step out and belong to God.
Toka kule na uwe wa Mungu.
You have been raised with Christ Jesus.
Umefufuliwa na Kristo Yesu.
The wisdom of God has hit you already.
Hekima ya Mungu tayari imekufikia.
You cannot be the same again if you have been sanctified, that's what I said.
Uwezi kuwa sawa ikiwa umetakaswa. Hayo ndiyo niliyoyasema.
And if you have still been the same, that means you actually have not been sanctified.
Na ikiwa bado ungali yule yule, hiyo inamaanisha kwa hakika haujatakaswa.
Sanctification means
utakaso inamaanisha
separation from sin.
Kujitenga tokana na dhambi.
To be separated from sin.
Kutengwa tokana na dhambi.
Completely separated.
Kutengwa kabisa kabisa.
Permanently.
Kutengwa milele.
Not today, go there, tomorrow can you come back to your normal ways.
Sio leo enda pale alafu kesho rudi hapa katika njia zako za kawaida.
No, he says wake up and get out of the deeds of the world.
La, anasema amka na utoke katika mitindo ya ulimwengu.
The deeds of darkness.
Matendo ya giza.
You see?
Unaona?
So actually it's a very holy calling.
Kwa hivyo kwa hakika ni mwito mtakatifu kabisa.
And that is the reason.
Na ndiyo maana.
Some of you have been praying and praying.
Wengine wenu mmekuwa mnaomba na kuomba.
And there is no answer.
Na hakuna jibu.
God is holy.
Mungu ni mtakatifu.
He is not going to answer you.
Haendi kukujibu.
If you are not walking right with him.
Ikiwa hautembei sawa naye.
You might randomly fall and knock things and get blessings.
Unaweza tu kwa kibahati, alafu mambo yatokee alafu unapata vitu hapa.
Things on your way, money.
Vitu katika njia zako labda pesa.
Listen to me.
Nisikize.
God is holy.
Mungu ni mtakatifu.
Be holy in all the things you do, not some of them.
Uwe mtakatifu katika mwenendo wako wote, sio katika sehemu yake tu.
All the things you do.
Katika kila jambo unalotenda.
Your language.
Lugha yako.
Your dressing.
Kuvaa kwako.
Women have talked to you about dressing.
Wanawake nimewanenea kuhusu kuvaa.
Even the men.
Hata wanaume.
Your dressing.
Kuvaa kwako.
The food you eat.
Vyakula unavyokula.
The way you talk on the phone.
Jinsi vile unavyonena kwenye simu.
The way you bring up your children.
Jinsi vile unavyowakuza watoto wako.
All these things.
Mambo haya yote.
Do your children fear when you are praying at home?
Je, watoto wako wanaogopa wakati unaomba nyumbani?
Do they fear the presence of God?
Je, wanaogopa uwepo wa Mungu?
When you are praying at home?
Wakati unaomba nyumbani?
Or they are running around?
Ama wanakimbia hapa na pale?
In all the things you do.
Katika kila jambo unalotenda.
Be holy.
Uwe mtakatifu.
Part of holiness is to fear God.
Sehemu ya utakatifu ni kumhofu Mungu.
To fear God.
Kumhofu Mungu.
Is meaning living holy.
Inamaanisha ni kuishi katika utakatifu.
Does your husband fear when you are praying?
Je, mume wako anaogopa wakati unaomba?
Make him aware.
Mfanye amakinike.
If he's walking and grumbling, say, honey, listen to me.
Ikiwa anatembea hapa na kulalamika, mwambie mpendwa nisikize.
I am talking to God.
Mimi nanena na Mungu.
Let it be known in this home that the moment I'm talking to God.
Wacha ijulikane katika hii boma ya kuwa wakati ninanena na Mungu.
It is a serious moment.
Ni wakati wa kumaanisha.
No one is running around.
Hakuna mtu anakimbia hapa na pale.
And talking on the phone.
Na kunena kwa simu.
Take authority.
Chukua mamlaka.
God will fight for you.
Mungu atakupigania.
Have you taught your children to fear God?
Je, umewafundisha watoto wako kumhofu Mungu?
If you have not, you are still walking in darkness.
Ikiwa haujawafunza, bado unatembea kwenye giza.
There has to be a perfect bride.
Lazima kuwe na biharusi mkamilifu.
A perfect bride will do everything in holiness, not just something.
Biharusi mkamilifu atafanya kila jambo katika utakatifu, sio tu mambo fulani.
I'm sorry, it sounds bitter, but it has to happen.
Pole sana, najua ni ya machungu, lakini lazima itatendeka.
Because the word has to be fulfilled.
Maana neno lazima litimilizwe.
This is not the kind of preaching that you see in the churches out with your antichrist kind of pastors out stopping people from repentance.
Hii sio aina ya injili ambayo unaona kule nje na ile aina ya wachungaji wenu wapinga Kristo ambao wanapinga watu wasitubu.
You're not going to get that.
Hautapata hiyo.
When you come, my duty.
ukija hapa jukumu langu
is to make sure that you know the truth and the truth set you free.
Ya kwamba unajua ukweli na ukweli ukuweke huru.
So you can see God.
Ili umuone Mungu.
There is no time for joking and lying.
Hakuna wakati wa kufanya mizaha na kudanganya.
If surely John the Baptist has spoken with me.
Ikiwa kwa hakika Yohana Mbatizaji amenena pamoja nami.
If surely the Father came, the Ark of the Covenant.
Ikiwa kwa hakika Baba alikuja, sanduku la agano.
Hallelujah, Moses here.
Hallelujah, Musa hapa.
Elijah here.
Elia hapa.
And then Daniel here.
Alafu Danieli hapa.
The times have changed.
Sasa kwa hakika nyakati zimebadilika.
There is no joke.
Hakuna mzaha hapa.
Clean your clothes today.
Safisha zile kabati za nguo zenu leo.
I've said it quite a few times.
Nimesema mara mingi kabisa.
Clean up your closet.
Safisha jinsi ya kuvaa kwenu.
Look at the clothes that you say, Lord, this has promoted immorality. I am going to burn this. I can't even give it out as a gift.
Angalia zile nguo na useme, Bwana, hii imeweza kueneza dhambi ya zinaa na ngono, na kwa hivyo hata siendi kupeana kama zawadi, naenda kuichoma.
Go back to your home and check the idols you put on your walls.
Enda rudi nyumbani kwenu na muangalie vile vinyago ambavyo mmeweka katika kuta zenu.
Even the idols you put there, the horses, the what, the donkeys, the whatever they are.
Hata vile vinyago ambavyo mmeweka pale, punda, farasi na vile vitu vingine vyote ambavyo mmeweka ukutani.
Clean them out.
Toa zote.
Jeremiah chapter 10.
Yeremia mlango wa 10.
Part of being holy is to fear the presence of God.
Sehemu ya kuwa mtakatifu ni kuhofu uwepo wa Mungu.
God is jealous.
Mungu ni mwenye wivu.
He says, I am a jealous God. I don't want to share with somebody else.
Anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Sitaki kukushiriki wewe na mtu mwingine.
That is common knowledge.
Huo ni ufahamu wa kawaida.
Jeremiah chapter 10.
Yeremia mlango wa 10.
And 5.
Na 5.
Remove those pictures you don't understand.
Toa hizo picha ambazo hauzielewi.
Promoting the kingdom of the devil.
Zikieneza ufalme wa ibilisi.
Stop buying your children video games.
Wacha kununulia watoto wenu michezo ya video.
That talk about some very strange culture and customs.
Ambazo zinanena kuhusu tamaduni ambazo si za kawaida.
Of some Hollywood or something.
Za Hollywood ama kitu kama hicho.
Of evil, nini, nini.
Za uovu na vitu vingine.
Superman, Spiderman.
Na wala Superman na Spiderman.
Killing people, whatever.
Wakiua watu.
Get out of there.
Toka kule.
Buy them Bibles.
Wanunulie Biblia.
Buy them biblical storybooks.
Wanunulie vitabu vyenye hadithi za Biblia.
It's not a